mukwano gwaffe guno okugumanya kyakabisa gala tugwolese era twagala n'ekimommozo ebintu tuleme kubyanika mu kimomozo omwo muli vanne ebyamagoba era olyewuunya kwatambula tobiraalaasa manya waliwo bangi be wagaana batya muli ntya nti bakyayagala okwotogatteko n'abange abampalanira ebitaliimu okukimanya tinze walondo okwagala mbanfudde kwatambula tobiraalaasa basomye abalabufu tombaliramu abo abakajanja akajanja kabisi kagala jagala bintu bya mpola mpola okukitiza mbutulako nonooli batende sinkola yange watambula tobiraalaasa wano twagalana ondikombiita naye ani akimanya obaoli bbaala bantu beebamu nebo bebamu abalindaba bondesaawo otyo njabo ntyo makalabanja sometwenkisampa walindaba sigenda nakuswala kompaka kitonyo mbonne mokutya bamya abakukwana lowooza nti awo weerimbye ekiruyi munda tekibavaamu okimanyi naawe tiye omubi teyemmanya era akwana ate okugaana neefuuka empalana kigezeeko okukukuta weekwalirize wakiyamba nze ndi muntu wa lutwe simanyi lwaki akantu katondo kampalanya okulabika nga nnyumidde bwe nti ebyambalo era mpalanwa watambula tobiraalaasa tukuuma omukwano gwaffe guno gusigale mu nkukutu abakukema nta ne fiansi tobagamba tobabuliranga jagala tukukweke buziizi baliwulira batulanga olwabatuwalana nze naawe kibasuule wala mu nnyanga eyandiro z'omukwano anoonye n'emirala gyaloga abakukema nta ne fiansi tobagamba tobabuliranga gwaffe guno gusigale mu nkukutu abakukema nta ne fiansi tobagamba tobabuliranga jagala tukukweke buziizi baliwulira batulanga olwabatuwalana nze naawe kibasuule wala mu nnyanga eyandiro z'omukwano anoonye n'emirala gyaloga jagala tukukweke buziizi baliwulira batulanga olwabatuwalana nze naawe kibasuule wala mu nnyanga eyandiro z'omukwano anoonye n'emirala gyaloga olwabatuwalana nze naawe kibasuule wala mu nnyanga eyandiro z'omukwano anoonye n'emirala gyaloga olwabatuwalana
sule wala mwenyanga e andirozo mwalo anonyi.